DutchMsafi.com.
Aha.
Awe DJ Falani is the quality.
Hey mama, oh, 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 oh.
I am mama. I am mama.
I'm Kemi, I'm cool. Anafunguri ya majibu wa kiru. I go manikiwa na wiwapa uyu.
Mr. Designer ba.
Duli kibodi.
Show iliku wakani, show iliku wautahal. Watu waliku nywa sana mpaka waka gara gara. Nye toredo kazima wa unyo ame mlamba. Tulize liku wapira ija wakima. Ile liku wakiburu kwa mtani mitambaga. Sante mwemsi unajua bado noneka nafa. Ila napenda kisikia. Mina penda nikisikia mweze numzi kwa singeri zima zote wa shamoja. Mpaka wa uni wangu watu wanapenda singeri South Africa wanapenda. Yani mpaka mabaria watu wanapenda singeri wa Tanzania tunaicheza. Mpaka mama Samia naye anacheza singeri. Oh mama. Zima zote washa moja mzi kwa nyumbani. Nikifungwa kigodoro tunarukaga kama utani. Zima mapiano washa moja mzi kwa nyumbani. Nikifungwa kigodoro tunarukaga kama utani. Singeri, saga, kachiri, njoni kuone. Singeri, saga, kachiri, njoni kuone. Singeri, saga, kachiri, njoni kuone.
Oho, ji, Rudy Kibodi unalona.
Oh, na joy mziki na nausiki aga. Na joy mziki na nauchesa aga.
Miniria sa mziki kipindi bado mdogo.
Kipindi chona sunga shure so kitogo.
Naniria sa ubishi kino mbaka kigogo.
Na ufalma mbaga la megewa bado mdogo.
Naniripia kerere na sambi kama mpogo. Nankajipisha visingeri bado mdogo.
I don't know.
Mpaka wanangu mimi wote nacheza singeri. Mpaka Brazil nacheza singe. Tuyu na kigonga singe. Asani maro na singe. Njombero cheze Kongo singe.
Wetu cheze, wetu dance. Wetu cheze, wetu dance. Wetu cheze, wetu dance. Wetu cheze.
Wanangu wa Kongo, Kenya, Burundi, Zimbabwe, mpaka Naija, Nigeria, Malawi, Ethiopia, Morocco, Senegal, mpaka Ghana, oh, mpaka Zimbabwe, Zambia, Ivory Coast, Itabashi. Anikiwa zangu kupeta musiki. Anakubali sana producer Duli Kibodi. Anakubali sana waze wa New Life King. Anakubali sana Good Nyao Star. Anakusalimia sana Obama Mpiesh Wodamu.com. Anakubali sana Idos Nani. Anakubali sana waze wa Uswazi Bon Talent. Anakubali sana Kandolo Baba. Anakubali sana manager Isa. Anakubali sana producer Seven Touch. Anakusalimia sana manager Chazi Pizzo. Abao wapake picha wee.